eyes were now all gone wingy. I don't know where to start. See now for how my happy minions, yeah. Then I'm thinking to myself, ni nani atakae ni tuliza. Wewe ni mwanzo, tena we mwisho. Wendiye ngawe yangu ya maisha.
Ni kupe sifa, ni kuombe marifa. Yeah.